DaChimSafi.com.
Shika, sacha, shika. Tuendelee ama tusiendelee? Akibisha! Oa, kama kuna cheo unamtia zinga duri. Kama karibu yako umekaa na cheo unamtia nini? Kuma mamake. Unamwambia ataolewa dakika sifuri. Futa kazi nyingine au washajitolea wanaishi kiharakati. We bongo sala huku kimbisa nana sia pili tatu kifo etuende nao mchaka mchaka. Enejabu asia chesa siyemtama. Wanna go find a boss? Wanna get it all busy? What's your money? Chakukata, what do you know more than you? Wanna get it all busy? What's your money?
DaChimSafi.com.
wana kujanjenga, wajitibo chimchanjenga, wana kujanjenga, wajitibo chimchanjenga. Wana nikubariki saje usinai. Wale wale, wana nikubariki sa nikitoa nyimbo. Wana kujanjenga, majese bote, chese bote pima kofi peja 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 peja.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.